Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe on e jam hannde en talatare nayyi lewru avril hitande 2017 sappo e jeɗɗiyamde ƴaɓɓori misiki ma capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niane bulɗo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggi janɗe to. Sakiraaɓe on kumpitata wiide golleji battu sappo e jeegoɓo fedde jokkititoonde kaldat aljeyngal fuɗɗi keeña eɗi kaani timmude kikiɗɗa ko fali e joƴingol laamu hakkundejo tumbude e tawde ni e ko yalti e battu kawrat ɓiɓɓe leydi ɗi wonno kabaruji ɗiɓe kalta haala mum. Horeɓe plateforme e kolli wiide golleji kaldal gaɗɗangal fa jam heɓe galtaɗiɓe. Seymaɓe en kolli wiide ana jogui jikke lobbo e yagol yeeso golleji kaldal ngal. Hoorejo leydi meɗen ndi bisimi keñe hoorejo luttuɓe laamɓe ɓe kaali haala murtere golle nde daraniɓe cellal gondi e wadde nde. Soumaila Cissé holli wiide kaltidal woni wala hakkunde gouvernement o e syndicaŋaji ɗi ɗum waɗi nde murtere. Syndicat janguinoɓe jande dow dowri ɗum wono sine sippo fuɗɗi murtere golle nde andaka nde timmata ñalawmako o. Hooreɓe maɓɓe kolli wiide dewral waɗa e hakkunde maɓɓe e laamu o. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannde. Bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Batu sappo e jeegoɓo fedde jokkititoonde kaldal aljeyngal fuɗɗi keeña o jokkinandu fa hannde ɗo Bamako ɗo ko fali e joƴƴingol laamu hakkundejo tumbude e taw denni ɓe kalan haala muɗum ley jonde nde. Ɓe kalandu haala dabareji ɓamaɗi ley batu kawral gaɗangal yontere ƴaɓɓini nde. Heƴƴaɓe leyɗe jetti ko yi yeeso ɗum ana darta du fa han golleji kaldal aljeyngal ɓeyde huncenede hoore. Keɗɗe ko Mouhamad Almoumine landodiri e David ko hen jokko keƴƴaɗo ministrement du faccitago Mouhamadou Sama Sékou.
Comme toujours la mise
en non mi bowiri ni yo do golleji talkurundu mi jawtata den no sifa mi en jogi ko min kinno battu yimbe le teddube wadama non nyande 10 leru fevrier ndu ko heewi halama tama ko heewi gollama der ati dabareji di hawra e domun der battu o hakkilo am kabaruji lobbi kiwdi kebam wona battu mawdo do dewral bibe leydi ndi joddingul lamuji hakkundeji di mok gawo won ko yar yeso dun der dabare yewtugol nugal saraji di ka ko heewi dun heddi gollede bangal denagu daka gol e lamu ji hakkundeji tumbutu e tawdeni min kaltidan do kabaruji rewere e kañe hono golleji talkuru jam e dawral ndu jawinte ndenno mine mila wiide wonko yari yeso jaati yila am e gouvernement o wawa joƴinde laamuji hakkundeji ɗi no yawiri mbeɗa gikkani on ɗon nokkuka
j'ai de l'espoir en ce qui concerne cela.
Hoore plateforme e kolliti ko saabi de golleji kaltat aljeyngal ɗaayi ref pamaral gongal hakkunde gomɓe le nokkuji ɗe ɗum wonno sababu mum e hakkillo maɓɓe. Mouhamad Almoumine landodiri e Fahad Ag Al Mahmoud keɗɗe ko wiide faccitago Mouhamadou Sama Sékou.
Andon wiide yo kawrital arandewal caggal battu mawɗo dow kawral ɓiɓe leydi ndi yo dun arandewal caggal battu fedde jogitotonde bangal ministrie en mo ñande 10 lewru février hitande 2017 ne mo fufdun weltanke kabaru battu mawɗo o. Kami mettama taykade taade finer golleji kuncanaɗi hoore ɗi fay joƴingol laamu hakkundejo kiddal o sawbinali wirfagol fay wotere e gollirɗe laamu ɗe saabu yuɓɓa inde makko kiddal e tumbutu fewnaka laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni ɗum joƴinaka fa ha nden yo sifa jogoral kawar o woni komin ƴewtata nder ngal ɗo kawrital sappo e jogoɓal fedde jogitotonde golleji talkuru ndu. Mine mila wiide kabaru battu dow dewral ɓiɓe leydi ndi ana nder golleji talkuru ndu ndenno yo fa hande golleji talkuru ndu goni gollaɗi ɗum kawrital ngal e muɗum yimɓe le gaɗi totodiral hakkillaji
comité de suivi de l'accord.
Hooreɓe seymaɓe en kolli wiide gana sikkitiɓe fay golleji kaldal ngal jaan yeeso nenno ɓe kolli wiide kaldal waɗa ɓiɓɓe leydi ndi fuu lande ko woni hakkillaji muɓen dow kabaru azawad o. Keɗɗe ko Mouhamad Almoumine landodiri e Mahamadou Djeri Maiga dow faccitago Mouhamadou Sama
Sékou.
Ɓoyal jaati ko puɗɗuɗen kabaru fedde jokkitotonde golleji talkuru kawral ngal domen nde tilo golleji ɗi so ƴewten jawabuji majji. Mi e hooram kay mine taƴuri wiide golleji talkuru ndu keɓan lawol saabi nder adunaru Allah ndu fof kala nde talkuru kawral fewnama caggal basiji e nde tiɗalla golleji ɗiɗo talki dawrete ka yimɓele cakkitan pamodirde e darudidde ko heddi gollede. Kawral waɗali saabu golleji ɗi gollaka no haniri an hanno ɓe puɗɗira totodiral hakkillaji nder région ngaji kumaniɗi kabaru muɗum soɓe gara tongude nder Bamako. Ɗum woni ko huncanaka hoore ndenno bangal amen kay ɓeɗen keppi ɓe dawrana totodiral hakkillaji kabar azod o hakkunde yimɓele région ngaji kasindinaɗi ɗi. Min gaɗan kaldal kala région ɗum waddan jawabuji muɗum ɗi foof ɗi tongue to Bamako toon fodde dewtere nde fewne
avant d'écrire la charte.
sakiraabe don baaji yewdi kabaruji fu do bembe amen page Facebook e compte Twitter e sijo tamani ando don baaji andi mi koni miijoji mondu miijoji mo e do répondeur ngaji amen do numéroji didi 75 84 11 11 chapande jetti e joyi chapande jetti e nay sappo e go okna 75 84 12 12 chapande jetti e joyi chapande jetti e nay sappo e didi sijo tamani horejo leydi meden di Ibrahim Boubacar Keita obisimi kenyo horejo luttube lam e fanda jonde mabbe fa mutere golende andaka mutere golende timmata darani be cellande hebe timma e wisu male sise kaldal woni wala hakkunde gouvernement o kany syndicat ngaji dum woni dum wadi denjoti den do gonde hande do nenno o mandarta e horejo leydi di humtana dum hore fa mutere golende daro kedde kulandin e makko kanko sumale sise o
sante o joni tidi sanne o pitangaji de fu udam min jati mi mine syndicat min jidi yimbe amin opposition be yehi o pitangaji di be yi yimbe no wotutu min jati conference min noddi mi médecin ngaji di be yoppa grève le bitati tadi o dana woni joni korka ju an niwa fa min kalda fa min famira bi min joni to yotti ko donc jati o immo parce que mine ngaji di be ronki premier ministre ronki be fu be ronki don wajibi am min jati min immo mi hatto makko yeyto makko jomi harani ay ko heddi ko kanko jogi waji fu o tefam yide yimbe ko yabbije o ko way wande ka yimbe tampi leydi di tampi o pitew ga gollata vraiment yimbe na maye hande fu dum bana ko weli
murtere golle di timata nde dum sabi dum
na dum kam sikku ka yimbe be kaldata so yimbe kaldata fu pamrata
dogotoroje mangal pade uditi dambe dum e kolli wi bi mali fu ana wawi yade sawro woli dogotoroje mabbe de li mali fu e mangal mudon hore mangal pade ndokki o kabaru timmode yontere jabbina de batte multer golle dogotor e de timmata puddunde ille jenay lewru marsundu dum sabe nibe dun kedde ko jaran kone hore jo dirpa wi mumin sendebu
Soldat sabe leydi Mali ana jogi cuudi dogotoroji mu'e e sawrobe andanbe gollende kabe ngalla bawde neldude gollobe mabbe de cuudi dogotoroji di fu gambardum cuudi dogotoroji soldat sabe gondine dakore mabbe ton yimbe le kasinginbe kani warde sawrade golleji di ngatte li bawde di ben jogi sabe de kabaru cellal yo kabaru bibbe leydi ndi dum yaata ciagal sawrobe soldat sabe anan kani renude bibbe leydi ndi kambardum midon wondi e waddude golle o sabe de min kanda e murtere golle ndeno min kinnoto no bawde wallude bibbe leydi ndi bangal cellal
murtere golle de anda kande timmata janginobe jande dow dowre dum wonno sinesti pou fuddi beta ko do bamako do hore mabbe kolli wide dewral wada hakkunde mabbe lam o taggal kaltidal ngadangal hakkunde mabbe ngal e wi mabbe wala fu ko be kebi famorude e lam o e himmeji mabbe di kedde ko abdou male secrétaire général sinesti pou bi samba dumbia e telephone do faccitang fatmata bari
murtereji golle wadai gila e fajirinde sana satawelam o noddi min fa kaldal wadde imadaraji amin yo e nokure jetti kabari jawdi nantin golgollobe le golle furuba e kanyum e hunchande hore sifa jogola janginobe gadobe lugaji biltugol kabaru nyalane bangal tobere sapo e joyi sharia ngol kumani gol dunge e ande janginirde IER kabaru almusadaji kumani di lugaji e yobugol beydari golleji wadadi watu 2013-2014 e 2014-2015 fewde janginobe UG e chakite o yo hadde basiji le cuudi ecole lamu o yeddi ko hawra e do mudun dun sawin bini murtere golle de natin gol gollobe contractuel fu le gollirde lamu o sharia jaltudo do janginobe e lugotobe hawra sakko hale min jari chagal ko buri hewde e tobbe de fu
janginobe lycée Mamadou Issa Maiga en songo jalti e murtere golle de timmatande janginobe sa hangal gondi e wadde be kulli wide kenya be puitan janginide handem be janginobe kulli wide libbe tati junibe ngo e murtere de wala fu ko lati nenno kambe kabe puitan janginide
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
jandaro en kabaruji gondi le region ngaji benen fuddiran le region kuli koro wati alandiyam won handen le gendi banambandi yimbe gendi ana tewte e lam o darno fati dal o hebene dabar be kolli wide dubbe sappo joni hitande fu de cedu wari be gondi dalandiyam rewbe walde tegere ni de ande hamdallah ibana banga ibeta ko o nyaloma fiise fiise no kuje kap jandara america ni no kuje forba ngende di fu e pc o nyaloma cennam ana e do lady yanka ko e kolliti jande do hokkude hakkilo lobbo daranade jam kanye e daranade jande wattu tit allati mi kanye segu ko yaata janginobe temedere kawri e de jande fanda mudum yobbe dande be janginobe famu do kabaru ministère ko meninde jande darani dum do fabugul UNICEF do kadude di kabaruji ka kedde hedan wurni yobbe dande ana yesu wassalam